Mabilioni ya watu yatakusanyika kusifu na kukuabudu, mfalme wa wafalme. Mabilioni ya watu yatakusanyika kusifu na kukuabudu, mfalme wa wafalme. Maelfu na maelfu yatashuka mbele zako yakiimba wimbo mpya, hale haleluya. Maelfu na maelfu yatashuka mbele zako yakiimba wimbo mpya, hale haleluya. Mabilioni mabilioni ya watu yatakusanyika kusifu na kukuabudu wewe mfalme. Mabilioni ya watu yatakusanyika kusifu na mfalme. Mabilioni ya watu yatakusanyika maelfu na maelfu yatashuka yakiimba wimbo, haleluya. Maelfu na maelfu yatashuka
mbele zako
yakiimba wimbo, yakiimba hale hale Halleluja, halle, 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 halleluja, halle, 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 halleluja, halle, 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 halle.